Muteza matwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22. Kuba dukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mironeza nshuti mwese muduteze amatwi. Nedirwema ubasuza mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema. Umunyarwanda kazi Karimpinya Queen yamenyekanye bwa mbere mu marushanwa ya Nyampinga azwi nka Miss Rwanda ubwo yabaga igisonga cya gatatu mu mwaka w'2017. Kuri ubu ariko azwi nk'umunyarwanda wa mbere mu mateka ukina rari cyangwa umukino wo gusiganwa ku imodoka. Ni umukino yatangiye gukina mu mwaka w'2019. Mu kiganiro cya none aradusangiza urwo rugendo rwe n'icyo abandi bakobwa bakiri bato bakwiye kumwigiraho. Karimpinya Queen, ikaze mu kiganiro muri sanga, wiriwe neza. Urakoze cyane nawe kuba utuboneye umwanya kugira ngo tuganire. Ijwi rya Amerika yumvikana hirya no hino ku isi, tuvugira mu kirundi no mu kinyarwanda, abadukurikira bari mu bice byose by'isi. Karimpinya Queen ni muntu ki ku bantu basanzwe batakuzi?
Murakoze. Amazina yanjye nayavuze ni Queen Karimpinya, ndi umunyarwandakazi wavukiye mu Rwanda i Kigali, imyaka 25, nyina niwe wo gusiganwa ku modoka, nkaba nakora mu ruganda rw'imyenda imasero rwitwa Pink Mango Asante. Ndumva muri make ari ibyo.
Muri make ni ibyo. Uvuze ko uri mu banyarwandakazi bakina umukino wo gusiganwa mu modoka, ibyo turaza kubigarukaho gato mu buryo burambuye, ariko wamenyekanye cyane mu banyarwanda ubwo witabiraga irushanwa rya Nyampinga mwaka w'2017. Icyo gihe byagenze gute, urwo rugendo rwari rumeze gute?
Rwari urugendo rwiza kujya muri Nyampinga muri Miss Rwanda 2017. Nibwo nari ndangije amashuri yisumbuye, hanyuma nitabira Miss Rwanda. Nari mfite umushinga wo guteza imbere abana b'abakobwa muri rusange mu bihe bitandukanye n'abagore. Niyo ntego nyamukuru yanjye muri Miss Rwanda.
Urakoze cyane. Noneho rero uva muri Miss Rwanda, hari isano yigeze ribaho hagati y'urugendo rwa Miss Rwanda n'uko winjiye mu mukino wo gutwara imodoka?
Sinavuga ko hari isano bya bugufi. Uko mu buzima busanzwe nari nsanzwe nkunda amagare, moto, imodoka. Nari nsanzwe ndi kumwe n'abandi 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 nakoranye na misanga wanje dukurikirana kubirye ibintu byose yakoraga nange na sinzi nyamwigiragaho nkakora nk'ibyo akora kenshi bigaragaza ko aribyo ariko nasize nkurana nawe ariko ngerageza kwigana ibyo akora nuko natwaye igare ntwara moto ngera aho njya mu mamodoka amamodoka ndetse narasindaga kugasira na mbere yuko njya muri misanga.
Hanyuma rero ufashe icyemezo cyo kuragerageza kwinjira cyangwa se no gutwara imodoka ariko waruvuze ko watwaraga moto cyane, ni ryari winjiye neza cyangwa se wumvise ko wifuza kujya muri uyu mukino wo gutwara amamodoka?
Natangiye muri 2019 ariko sinatangiye ntwara, natangiye ndi ku pilote. Kukireta wali ni mjini duka undirishi, alewa uli uchara kuru hande, agafuwa mimi handa, mbele ala yale kuwa waka ya andika, mili kumye na pilote, alewa uli bukwara. Nizena wangu bukera wangu kuru miaka hindi, kati, kwa hivyo chini nisi anda kujenza hivyo wala kumya hivyo waka hivyo. Nuko, ndia duka kuchwa mezecho, duka angira na mhebu kwara, humu pilote.
Kujira ngube kwa pilote uundi bisabiki?
Kujirangira kwa pilote kwa kuwa kito kani, anima hainiri za mili ya bukore kwa kama yu kujirangu kuchine la rii. Kuchine kujirangu na wala mwadoka anuko, kukisa maa na jina, kukisa kukura neja, kukura yi mzara kuchine la kuchina uri ya mzibu kwa kwa ni kushuhi, uri ya mkine mbeza ya mbari kwa zivura ya mzara ya. Ariko muri make ibicenga cyane cyo yange no kwifite cyane ufite urushya rwo gutwara imodoka ku buryo kilote uri gutwara agize ikibazo wahita umusimbura.
Hanyuma icyo gihe wowe uba ukora akazi ki?
Akazi ko pilote aba akora aba ari ako icya mbere ni kwandika imihanda muzanyuramo nugira umunsi twita reconnaissance n'ubwo cyo kugenda mukayinyuramo mukayandika ku buryo mbere y'umwesereze ngaho ibizinga hari korosi ngo haranyerera harazamuka haramanuka ku buryo utegura umupilote ahantu agiye kwegera noneho agategura imodoka. Akazi kenshi kaba ari kwandika imihanda no kwandika imihanda mbere ya rari no kuyisoma muri rari ariko n'izindi asisansi zose.
Waruvuze ko uwo mukino ni umukino wo gusiganwa ku mamodoka, amamodoka nk'uko warubivuze abavuduka cyane abafite umuvuduko uri ku rwego rwo hejuru cyane, uwo mukopilote kugira ngo akurikirane neza uko imihanda ikurikirana nabyo kenshi na kenshi bigusaba guhita utekereza vuba cyane, byarakoroheye kubimenya no kubyakira no kumenya kujya ukurikirana ibintu ku muvuduko mba muriho?
Navuga ko byamenyewe cyangwa byankomereye gusa ni ibintu bisaba kubyiga, ni ibintu biza n'uburambe na kisomo yose bisaba kubyiga ukabyitoza, hanyuma uko iminsi igenda iza niko igenda inyurana na pilote wawe. Yego, ariko bisaba no kunabikunda. Navuga ko byagiye bimfashije uko nagendaga nkora inzira ibindi kiganwa niko nagendaga ndushaho kubimbira.
Hanyuma muri icyo gihe hagati y'umwaka w'2019 kugeza mu 2022 uri ko pilote, wakinanye n'abapilote bangahe? Wakinanye n'abapilote bangahe muri icyo gihe cy'imyaka hafi itatu wari ko pilote? Umupilote umwe. Okay. Hanyuma umwanya mwiza mwashoboye kugiraho muri icyo gihe cy'imyaka itatu ni uwuhe mwanya, cyane ko muri icyo gihe ndibaza ko habayemo n'ibibazo bya COVID, icyo gihe mwigeze mukora amarushanwa menshi?
Muri COVID twara ntabwo twakoze amarushanwa ngira ngo ibiryo tugere byarahagaze n'ibindi bikomeye yose, ariko ikindi kibazo mwambajije umwanya twagize wa hafi ni uwa kabiri kandi ni uwa kure ni uwa munani.
Ni uwa munani.
Ntitangira birumvikana, ntitangira.
Ariko ni intera nziza kandi ni ibintu byiza kuva ku mwanya wa munani ukagera ku wa kabiri. Hanyuma ni ryari wumvishije noneho ko nawe ukwiye kwibera pilote ugatangira gutwara imodoka no gusiganwa?
Ubundi inzozi z'abakopilote benshi abandi ngenda urubyiruko abari kuzaba pilote rero umwaka ushize nagize amahirwe mbasha kubona imodoka nkodesha nizo nahise mfata mu gihe ubwo mbonye imodoka ikantangira inkumi. Mu by'ukuri ikibazo kiba gikihari kinini cyane cyane kimwe ku bantu benshi bakunda rari bakunda gutwara kuko baba bashyiraho ko icyemezo cyo baba bagifite mu mutima ariko ni uburyo kubona imodoka yubatse kubona uburyo mbaga bwo gukina.
Uvuze ko kenshi mu bikomerera abapilote cyangwa se abantu bifuza gusiganwa muri rari ni ugufata icyemezo. Wowe icyemezo ni iki cyagutinyuye?
Njyewe narabyifuzaga kuva mbere, hanyuma nigize amahirwe uwo pilote wanjye Yesu Fabrice iyo rari ntabwo yasiganaga kuyikinamo, niko rero nahise nkodesha imodoka ye.
Hanyuma kwino umaze gukina rari zingahe? Umaze gukina rari zingahe utwara?
Eshatu.
Hanyuma muri izo eshatu umwanya mwiza wabonye n'uwa kangahe?
Ubwa mbere nabaye ya 14 muri 20 ebyiri ndumva sinibuka neza. Ubwa kabiri nda ya gatatu mu bantu 11 ndumva ko ari uko yari abagabo, hanyuma ubwa gatatu mu wa kabiri mu bantu 6. Ubungubu ndi uyoboye shampiyona y'u Rwanda muri rari shampiyona y'u Rwanda.
Ugize neza kuvuga ko wabaye wa kabiri mu marushanwa hafi ya yose wagiye witabira, amarushanwa yiganjemo abagabo, kuba uri umugore wa mbere cyangwa se umukobwa wa mbere witabiriye aya marushanwa, wowe ku giti cyawe bivuze iki kuri wowe cyangwa se bivuze iki ku bandi bana b'abakobwa bifuza gutera ikirenge mu cyawe?
Kuri njyewe ni ikintu cyanshimishije kandi kinyereka ko u Rwanda tubamo, sosiyete tubamo itanga amahirwe yo kugira ngo waba uri umukobwa, umuhungu, umugore washe gukora ikintu wifuje, ikintu cy'imbere zawe kikangere ko kirimo abagabo benshi kugira ngo u Rwanda dufite abadogiteri babaga, dufite abapilote, dufite abatwara izi modoka nini, dufite abantu benshi bakora ibintu by'ukuri bisanzwe ari ibintu biri byiganjemo abagabo. Ibyo byanyere ku kwizere ko n'ibindi byinshi twabikora kandi tukabigeraho, by'umwihariko byantaye icyizere mu Banyarwanda, mu Rwanda, mu gihugu ko gitanga amahirwe kandi gishyigikira abari n'abategarugori muri rusange.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Sanga muri studio ya Karindwi. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho umutumirwa wacu uyu munsi ari Umunyarwandakazi Karimpinya Queen, wamenyekanye bwa mbere mu marushanwa ya Nyampinga azwi nka Miss Rwanda ubwo yabaga igisonga cya gatatu mu mwaka w'2017. Kuri ubu ariko azwi nk'Umunyarwandakazi wa mbere mu mateka ukina rari cyangwa umukino wo gusiganwa ku imodoka. Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi nk'uko nari nabibabwiye, bifuza kugira icyo babaza Queen. Reka duhere kuri Jean Pierre Kimana, ndibaza ko tushobora kuba tumubuze kuri telefone, niko babimbwiye. Ariko Queen, uyu mukino nk'uko wari ubivuze ni umukino usaba uburyo, ni umukino usaba kuba ufite imodoka zabigenewe kandi zujuje ibyangombwa. mubijyanye n'uburyo wanavuze ko kimwe mu bintu byagukomereye cyane mbere yuko ujya muri aya marushanwa dore ko wifuzaga kuyajyamo cyari kibazo cy'imodoka. Mubijyanye n'uburyo bivuge muri rusange biroroshye kwinjira muri uyu mukino. Gerageza utubwire kugira ngo utegure irushanwa kugeza ku munsi ujya gusiganwa ibyo unyuramo ibyo ugomba kuba wujuje ni nk'ibiki. Tubwire iby'ingenzi.
Umuntu ugitangira mba ngomba kwitoza cyane, hanyuma imisigira amategeko yabo imodoka igomba kubitegura, ibyo igomba kwangiza byose bigira ibiko ndende, imyambaro y'imyambaro y'imbere, ibijyanye n'umutekano, ibijyanye na mekanike imodoka igomba kubihagaze, byose ni ibintu bisaba ngo ufatire lisite yose ibiriramo iyo byujuje byose ijana ku ijana. Yego. Ubushobozi rero bigenda bitandukana bitewe n'uko imodoka yawe ihagaze.
Urebye cyangwa se yukurikiranye amarushanwa nk'ayo tuvuge ya rally, ariko noneho tugende noneho no ku rwego rw'imikino nka Formula 1, ahanibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko uriya mukinnyi w'igihangange Lewis Hamilton yigeze no kugutaga ingagushimira kubw'uruhare ugira mu guteza imbere uyu mukino. Icyo gihe mbere yuko nkubaza ikibazo gikurikira, wabyakiriye ute kubona Lewis Hamilton igihangange muri Formula 1 akuvugaho?
Murakoze. Byaranshimishije cyane. Nanagaruka kuri cya kindi nari navuze ngo mbibutse ko ari abagabo gusa. Kwiyemera ni ukugira ngo nongere mbibutse ko mu byo turi gukora, mu byo turi gukora n'ibindi bigo bitandukanye, ni ukuzana abagore n'abakobwa benshi muri iyi mikino. Imikino yose muri rusange ariko by'umwihariko muri motorsport, kumva umuntu umwe mu bantu mu bagabo benshi biraza tubaye benshi byarushaho kuba byiza nk'uko turi gukorana n'abandi. Rero kubona Lewis Hamilton yarampesije ni ibintu byanshimishije, nyuma n'icyizere ko mu by'ukuri dukomeje tukaba benshi tugakora cyane twagera kure.
Urakoze cyane. Mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo bakubaza. Reka duhere kuri Jean Pierre Chimana wirwe neza. Jean Pierre uranyumva? Jean Pierre niba tumuvuze kuri telefone. Reka tubahe Norbert wirwe.
Alo, alo.
Ninde?
Ni Norbert.
Norbert turakumva ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe.
Mbere na mbere nanjye ndashimire.
Yego, uri hehe?
Ijwi rya Amerika riba ryafashe mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Yego.
Mbere na mbere reka nanjye ndashimire ku kiganiro kiza mu mwateguye. Ariko manje nshimire n'uwo muntu mwadusuriye mutumirwa. Ariko hari ibibazo nshaka kumubaza. Ese ko mbona wenda igitsina gore gutwara imodoka nka ziriya bigorana, niyihe shusho rusange yaha abategarugore kugira ngo nabo babashe kwiyumva mu uriya mukino? Ese ni ibiki bibagora kugira ngo wenda binjira mu iriya modoka kugira ngo bayige neza bayimetirize? Ese umubare w'abiga amamodoka mu gihugu wenda abategarugori ugeze ahagana wenda niba babasha kubikurikirana? Ikindi mubaza mu modoka ko mbona harimo abantu babiri, yenda ubwo ni umushoferi undi abashinzwe n'ikimo imbere.
urakoze cyane Norbert. Reka dufate na Jean Pierre Wirwe. Ego, ikibazo cyawe uri he wowe?
Halo. Yemi Jean Pierre Kimana ndi ntunga mu kagari ka Nyamirama umurenge wa Shumbi rwa Magana.
Ego.
Abandaga gushimira cyane uwo mutumirwa. Kuko bigaragara neza yuko abategarugori cyangwa se n'abakobwa barimo kwishimika mu buryo bwose. Niba ari umudamu cyangwa umukobwa akemera kuba yajya gukina hari nka kuriya kandi tubona ari ibintu byajyaga bikorwa n'abagabo gusa, ni ibintu byo kwishimira. Ariko se kandi namubaza muri se hakorwa iki, ni ubuhe bukangurambaga bwakorwa kugira ngo noneho n'abandi bakitinya batinyuke babone ko imirimo nk'iyo ngiyo babona ko yikwiye abagabo ubwate n'ubwoba nabo babe bavuga ati natwe twakina hari nk'iyo ngiyo cyangwa se twakora n'ibindi n'andi masiganwa yandi cyangwa andi marushanwa yayandi akunda gukorwa n'abagabo gusa. Naho ubundi biragaragara neza ko abagore n'abakobwa bamaze gutera intambwe ikataje, kuko uwo nguwo niba agenda agakina rari hari abatwara indege, hari abatwara imodoka zitandukanye n'amamoto, byose abagore ni hejuru cyane. Murakoze cyane.
Urakoze cyane. Queenie, ibibazo byabo birasa nkaho byenda gusa ahanini baribanda ku bijyanye no gutinyuka ugakina umukino ubusanzwe wari umenyerewe ko ukinwamo n'abagabo gusa, noneho bakibaza icyakorwa kugira ngo ubwitabire bw'abakobwa cyangwa se abategarugori bwiyongere. Hanyuma anabaje ku bijyanye n'ababa muri iyo modoka ya rali, yavuze ko haba harimo babiri. Inshingano za buri wese ziba ari izihe, nubwo wabivuzeho tugitangira, ariko ngira ngo wakongera ukabibibutsa. Urakoze.
Nahera ku kibazo cya nyuma, inshingano z'abantu baziba bari mu modoka. Umwe aba ari pilote ari utwara, ni biba wiruka, niwe menya ngo ndahindura vitensi, ndafatanya, ndahagarikira aha, mbega niwe utwaye imodoka. Hanyuma uwa kabiri bamwita copilote, niwe uba umwungirije. Icyo aba ashinzwe ni mbere yari arimo kwandika imihanda kugira ngo bamenye ahantu hose bazanyura batayera. Icya kabiri muri rari ni ugusoma imihanda, ni ukuvuga ngo akamubwira wenda ni kilometero kimwe hari ikorosi bikata cyane iburyo cyangwa se ibumoso, akamubwira ati wenda harazamuka cyangwa haramanuka, kugira ngo bitegure umupilote utwaye mbere y'igihe. Ni naryo banga ry'umukino ni kumenya icyo ukora mbere y'uko ukigeramo. Ikindi abari babiri kugira ngo nihagira n'ikibazo na kimwe kiba wenda cyandika muri kwe, ikintu gishobora gutoboka, ikintu gishobora kuvamo icyo ari cyo cyose, mufashanye kubikora. Ni umukino n'ubundi ugirwa na pilote na copilote. Hanyuma ikibarirwaho ni abari minota, baravuga kuva kuri A kugeza kuri B, bakareba umuntu wakoresheje iminota mike niwe uba watsinze. Hanyuma icya kabiri ngo hakorwa iki kugira ngo abari n'abategarugori biyongere muri mikino, nibyo bumvise neza?
Yego, no kubatinyura.
Nibaza ko nta muntu watinyuka ikintu ataranakimenye, kuko tuzakomeza gukina hakaboneka imodoka nyinshi, hakaboneka uburyo babiterankunga n'abafatanyabikorwa bakadufasha ku buryo n'abantu bamenya ibintu, kuko waba nawe utanabikinya kuko ahubwo harimo no kutabimenya ni kutabibona. Rero nibaza ko tuzakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye, tuzagenda tugira imodoka nyinshi, tukagira ahantu twerekanira uko batwara ku buryo umuntu abikunda ariko yanabibonye. Yego.
Hanyuma se mu bijyanye n'urwego rw'umukino muri rusange, uwo mukino wigeze kumenyekana cyane, ndibuka mu bihe by'abitwaga ba kazungu ubwo mperuka kubikurikirana, usa nkaho ugiye hasi gatoya mu bijyanye mu rwego rw'umukino ubwawo, muri iki gihe uhagaze ute?
Ndebe ikipe yanjye uko duhagaze,
Ego n'umukino muri rusange amarushanwa muri rusange uburyo ategurwa bihagaze gute murabyishimira intera biriho
Yego ndewe n'ikintu gitangira ndagishimira n'irushanwa kubyari cyuje kwabahanga ya pilote benshi abiri hari koko dukorana n'ibindi bihugu ugasanga abarundi baje abagande abanyakenya zambia Tanzania ukabona ntagaru ni n'umukino unahuza n'ibihugu ni n'umukino harimo n'ubukerarugendo no ku no guhuza ibihugu byo muri Afurika byo mu Burasirazuba ni umukino ugenda waguka umunsi ku wundi ugenda ukora umunsi ku wundi ku buryo tufite icyizere ko bizagenda neza
urakoze cyane hanyuma tugaruke gato mu masiganwa wasobanuye kare uvuga ko kugira ngo bamenye umuntu watsinze ahanini bareba intera y'urugendo n'iminota bakoresheje ariko se nk'iyo mugiye gusiganwa tuvuge nk'umupira w'amaguru nk'urugero ikipe imwe ishobora kugenda mbere yuko umukino uba ikaba yareba amavideo runaka yuko ikipe bagiye guhura nayo yagiye ikina bakamenya intege nke ikipe runaka ifite bakariho wenda banyuza abakinnyi babo b'abahanga mwebwe muri uyu mukino amayari mukoresha kugira ngo mwige abakinnyi runaka cyangwa se muvuge ngo uyu mukino ibi ngibi nitubishyira hamwe dushobora kwitwara neza ayo mayeri nayahe
urumva mayeri ni amayeri ntawumenye ibanga ryo ariko muri rusange ndumva twebwe n'umukino wo gusiganwa n'amamodoka ntabwo ari football ngo urasikima na balo ngo urebe n'abandi ikintu cya mbere cy'ingenzi ni imodoka imodoka ifite n'uburyo iteguramo icya kabiri ni wowe ku giti cyawe ukumenyerana n'imodoka yawe hanyuma wenda ukajya kureba andi makipe ariko icya mbere aba ari imodoka nawe nuko mubanye n'uko uyizi hanyuma ibyo bindi biterwa nanone n'urwego abandi mugiye gukopeka bariho nk'uko nyine muri football babikora bakareba abandi ukareba iminota muri iminota wenda niba mwarasiga ngo ubushize ukareba iminota yagusize noneho ugatangira kwibaza aho wowe wayitakanyije cyangwa amasegonda akenshi aba ari amasegonda noneho ukareba niba ari ikibazo cy'imodoka niba ari wowe ukareba imodoka afite niba ifite ukabigereranya haba hari ibintu byinshi byo kugereranya kugira ngo umenye uwatsinze kuki yatsinze waje imbere kuki yaje imbere ariko ahanini biterwa n'imodoka umuntu ufite imodoka nziza kurusha abandi akenshi aba afite amahirwe menshi yo gutsinda
urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu uyu munsi ni Queen Karimpinya akaba ari umukinnyi ukina umukino wa rari wo gusiganwa ku mamodoka kuri telefoni dufite Robert wiriwe neza Robert uranyumva Samuel Robert uranyumva Robert uranyumva Robert ndibaza ko mu buhanga bw'ibyuma bashobora kuba bafite akabazo nawe ariko Queen wavuze ikibazo kindagaruka hanini kuri iki kibazo kijyanye n'ubushobozi urabishimangiye mu kanya uvuga ko kugira ngo witware neza imodoka nicyo kintu cy'ingenzi uburyo imodoka yawe ihagaze urebye amarushanwa mpuzamahanga atandukanye usanga abakinnyi nk'amwe baba bafitanye amasezerano atandukanye n'amasosiyete akomeye cyane ayo masosiyete akaba ari nayo abaha ayo mamodoka yo gusiganwa ariko nibaza ko mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afrika ibyo ngibyo ndibaza ko bitarahagira kukurebye nko muri za Formula 1 abakinnyi nk'aba Lewis baba bafite amakompanyi cyangwa amasosiyete y'imodoka akomeye cyane ariyo abakurikirana mu bijyanye n'icyo kintu cy'ubufatanye n'abaterankunga urugendo mubona rugeze he niki mwifuza ko cyashyirwamo imbaraga cyane kugira ngo mujye kwitegura cyangwa se mujye guhangana guhatana mufite ibyo mukeneye byose.
Ibintu byose ni urugendo nuko futuboli ibonwa ariko indi mikino ibonwa ariko twebwe turacyakeneye kugira abafatanyabikorwa nyinshi kuko nkuko nabivuze ni umukino usaba uburyo kugira ngo tugire n'abandi by'umwihariko ndizigirangiye tuzari n'abategarugori ni uko tubona abafatanyabikorwa kugira ngo tubashe kubaka ikipe ngari y'abari wenda n'abategarugori yaba ikomeye kugira ngo igere ku ruhande mpuzamahanga. Icyo cyo tubasaba rero ni gukomeza kudushyigikira no kubireba no kubitera inkunga nicyo navuga.
Kuri telefoni Samuel Uranyova. Samuel ndibaza ko dushaka kuba tumubuza ariko reka dufate Simone wiriwe. Simone Uranyova. Simone Uranyova. Tukomeje kugira akabazo ka tekinike mu buhanga bw'ibyuma. Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Queen waruvuze kubijyanye n'amarushanwa wagiye witabira. Hari amarushanwa mpuzamahanga wari witabira cyangwa se harayo uteganya kuzajyamo?
Amarushanwa mpuzamahanga iyo tugere muri Afurika, African Rugby Championship, kubera ko biva ikamanuka ikagira mu Bugande, Kenya, u Rwanda, Burundi na Zambia. Rero iyo ajya yitabiriye nayo yabereye mu Rwanda gusa. Ubu nibwo mutangiye umukino nk'uko nabibabwiye, nubwo maze gukina imikino itatu ndi umupilote ari njye utwara, nateganya kubanza gukina mu gihugu nkakina shampiyona y'u Rwanda, hanyuma nkakomeza imyitozo kugira ngo njye ku rwego mpuzamahanga ariko kuko mfite uburyo mfite n'ubumenyi.
Hari ibyo ubusabwa bidasanzwe kugira ngo ujye muri ayo marushanwa mpuzamahanga?
Yego, amarushanwa yose uko irushanwa rigenda rikomera niko ibisabwa bigenda byiyongera.
Hanyuma hari n'igihe njya mbona mu gihe cy'amarushanwa, ndavuga nk'amarushanwa akomeye cyane, umukinnyi runaka abakurikiranwa n'ikipe igizwe n'abamekanisiye n'abandi bamufasha igihe aricyo cyose ashobora kuba agize impanuka, ndetse nkanibuka ibyo nabonye hari documentaire televiziyo Al Jazeera y'i Qatar yagukozeho aho hari irushanwa rimwe wagize ikibazo bigaragara ko byagufashe umwanya munini, nta kipe yari inyuma yawe kugira ngo ihite igukurikirana ihite igufasha. Ibyo bintu hari abo bantu mugira cyangwa se izo ni zimwe mu mbogamizi ahanini ziterwa no kubura uburyo bwa bukenewe?
Umukino mu buryo uteyemo hari aho muba mwemerewe gufashwa, babaha iminota runaka yo gushyira imodoka yanyu abakanishi banyu baba bateguye muba mwateguye bakayikora hagati ya kizika speciale hagati y'amasiganwa nk'abiri atatu bashyiramo umwanya wo kugira ngo muyishyire abakanishi banyu bayikore. Rero muri iriya dokumanteri twari turi hagati mu mukino ntabwo muba mwemerewe kugira undi muntu uwo ari we wese ubafasha, ni wowe na copilote gusa muba mugomba kwikorera imodoka. Ni nayo mpamvu kugira ngo ukine muri mukino neza bisaba ko uba ufite ubumenyi bwa mekanike, ariho copilote wanjye ni umu professional mechanic, ni umukanishi abigize umwuga. Uko rero tugenda twiga turushaho gufashanya niko umuntu aba agomba kuba azi imodoka ye, azi wenda n'aho ikibazo kiri imbere y'irushanwa n'aho cyaba mu irushanwa, ukamenya uburyo mubyitwaramo paka mugejeje aho abakanishi bandi bajya.
Urakoze cyane. Reka dufate Niyitanga Simo wiriwe neza. Niyitanga Simo Uranyuva.
Halo.
Uranyuva.
Yego ndakumva. Yego ndakumva neza.
Yego uri hehe?
ndi mu Rwanda mu majyepfo.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ndagira ngo mbanze mushimire rwose, njye ndamukurikira nkareba ibyo akora, ariko ndagira ngo ambwire nka buriya kujya mu marari cyangwa se no gukina shampiyona yari ari mu Rwanda, hari inyungu yaba irimo kuwenda mu buryo bw'amafaranga nyine ifatika, ukurikiza ibyo bashobora ku modoka, bashobora byinshi, umukanishi uhoraho kuba umufite ukorera imyitozo esanse, cyangwa babifashwamo nyine kubona nka esanse ku buryo abasha kwitoza mu buryo bworoshye. Ikindi wenda mbwire nk'umuntu abishaka, biragoye ko wajya mu marushanwa, narakurikiye numva uko avuga nk'inkimwumva, numva uko yatangiye avuga ukuntu nawe byamugoye, bisaba kuba umuntu afite imodoka ye, abona byo atari imbogamizi wenda kuko nk'abantu babishaka wenda bakaburaho ubwo ubushobozi bwo kubona niyo modoka, kuko numvise ambwira ko imodoka uba ukoresha ari yawe bwite.
Urakoze cyane. Reka dufate na Ngangare wiriwe neza. Uri hehe?
Ndi Gicumbi mu karere ka Gicumbi, Intara y'Amajyaruguru mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Njyewe nashakaga kumushimira cyane kuko urabona ko aratinyura abandi bakobwa mu bintu bimwe na bimwe bajyaga batinya gukora, ahubwo twamusaba wenda akazajya bishobotse cyangwa se akatubwira icyo bisaba kuba wakwitabira ariya marushanwa akomeye hariya yo mu Bufaransa tujya tubona.
Tour de France.
Ubwo aratubwira icyo byasaba, mbega n'inzira bigenda binyuramo. Muri rusange ni ukumushimira rwose, yatinyuye abakobwa kuko biriya ntabwo bimenyereye ko abakobwa nabo bakina rari.
Urakoze cyane. Mukanya Queen Karimpinya araza kugerageza gusubiza bimwe muri ibyo bibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ariko reka dufate akaruhuko gato hanyuma tugaruke asubiza ibyo bibazo.
Just like the sun lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday you came around my way. You changed my whole scene way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema, aho umutumirwa wacu uyu munsi ari umunyarwandakazi Karimpinya Queen. Uyu akaba yaramenyekanye bwa mbere mu marushanwa ya Nyampinga azwi nka Miss Rwanda ubwo yabaga igisonga cya gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi. Kuri ubu ariko azwi nk'umunyarwandakazi wa mbere mu mateka ukina rari cyangwa se umukino wo gusiganwa ku imodoka. Mu kanya tujya mu karuhuko kagufi, Queen hari abakunzi b'Ijwi rya Amerika barimo n'itanga Simo ndetse na Ngangare baduhamagaye. Mu bibazo babaje, Simo aribaza inyungu iri mu kurushanwa, iyo mugiye kurushanwa dore ko hari byinshi musabwa kugira ngo mwitegure, we akibaza niba inyungu ihwanye n'akazi mushira muri ayo marushanwa wahera kuri icyo ngicyo.
Murakoze ukuntu umukino wubatse ntabwo bahenda amafaranga, yari ari zo nyungu yabazaga nibaba uwa mbere ntibamuhenda amafaranga, kuko muri iyi mikino yacu birinda ko umuntu yakinira amafaranga akaba yakiruka wenda akanabura n'ubuzima bwe kubera gushaka uburyo. Rero uburyo buva mu baterankunga, mu byo mukorana abikorera uwo mwakoranye bakamamaza ukabamamariza wenda nibyo hantu inyungu zishobora guturuka, ariko mu mukino bwawo nta inyungu z'amafaranga ziba zirimo.
Hanyuma se ibyo ni ibintu mubona bikwiye guhinduka? Ni ibintu mubona mukwiye guhinduka, dore ko tuvuge nk'indi mikino yose abakinnyi bakina bavuga ngo nyuma y'iyi mikino nidutsinda hari igihembo runaka gifite agaciro k'amafaranga aya n'aya. Kuri wowe ubona byahinduka ku buryo byanatera cyangwa se byatuma abantu babyitabira cyane kumva ko hari igihembo runaka nyuma y'ingufu mba nashize muri uyu mukino nshobora kuzabona? Kwini Kariminya uranyumva? Ndibaza ko Kwini dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ya kubera ikibazo cya tekinike, harimo utubazo turimo kugenda duhura narwo kubera tekinike n'amatelefoni mu karere. Mukanya reka twongere tubagerageze hanyuma tugaruke Queen Kariminya asubiza bimwe muri ibyo bibazo abakunzi b'Ijwi rya Amerika barimo bamubaza.
Do you believe in love? How crazy it could be, paper babies don't take it easy. Can you leave? I swear I can't breathe. Myself. You are my fantasy, my only desire. I could take it as an angel, be to my blessing, dear. She make me fall in love, darling, darling. If you touch me one more time.
Radio Ijwi rya Amerika mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko Queen twongeye yongeye kugaruka. Umbabarire ko kubera ibyo bibazo bya tekinike turimo kugenda duhura nabyo, ahanini ndibaza ko biterwa n'ikirere no kuba turi kure, ariko nari nkubajije kubijyanye niba mubona bikwiye ko yaba sinzi niba mufite ishyirahamwe cyangwa se federasiyo mwajya mwareba uburyo habaho igihembo, icyo gihembo kikaba ari igihembo abakinnyi nkamwe mwajya mwifuza ko mwatsindira, ndetse kikaba cyanatuma abantu benshi bitabira uyu mukino.
Nibaza ko byaba ari byiza ariko tudahembwa n'umukino nyakuri, ahubwo wenda dufite nk'amakipe wenda bishingiye kuri marke y'imodoka cyangwa se bishingiye ku ikipe ubwayo. Buri kipe wenda ikajya ifite abakinnyi yateguye, noneho bagahemberwa muri iyo kipe ho kugira ngo umukino w'ubwabo ubahembe. Nibaza ko cyaba ari ikintu cyiza uburyo umuntu yabikora ari ibintu akora by'umwuga, akaba ari nk'umwuga we, akaba ari umukinnyi wo gusiganwa ku mamodoka no muri laribije bikava muri Formula One gusa. Cyane cyane nk'inaha wenda handi ho birakorwa, ariko inaha bije hakaza ikipe, hagakorwa wenda ikipe ku buryo umuntu abikora ari umwuga ahemberwa. Byarushye nibaza ku giti cyanjye numva byaba byiza.
Hanyuma hari wavuze ko bishimira cyane intambwe wamaze gutera dore kuri munatinyura abandi bakobwa nibaza ko nabo bazagerageza gutera ikirenge mu cyawe ariko bakavuga ko bakeneye no kukubona mu yandi marushanwa akomeye nk'amarushanwa yo mu Bufaransa wigeze kuvuga ko ucyuba ku bushobozi ucyuba ka uburyo uhatana ibyo ni ibintu uteganya mu gihe cyavuba
byose bizaterwa yego n'ubushobozi ariko n'ubumenyi kuko nibwo nitangira ndacyari kwitoza ndacyafite byinshi byo kwiga uko bizajya bigenda bikunda nanjye nzajya n'abandi dufatanye tuzajya tureba urwego turiho turebe ko koko twatangira noneho guhatanira kuri urwo rwego n'ukugenda buhoro buhoro niko navuga ntambwe imwe ku yindi turi guhera mu Rwanda tuzagenda tugere muri Afrika noneho urwego rwa Afrika niturenga nabwo dukomeze kuzamuka ni ibintu bizagerwaho ariko ntago umwana avuka ngo ahite yuzura ingobyi bizafata imyitozo n'uburyo
reka kuri telefone dufata undi mukunzi w'ijwi rya Amerika mana iriho Joseph wirwe neza uri hehe gerageza uzamurijwe ryawe ariko
Ndirera mu majyari y'u Rwanda
Yego ikibazo cyawe
Kibazo ndabaza mu fiko wacu Ese mu kazi ke ko gutwara imodoka gusiganwa Nizihe mbogamizi yahura nazo Ugira n'abandi bakobwa Yageze muri mu bantu rusange bamwakira gute bamufasha gute nta mbogamizi ahura nazo
natubyishe urakoze cyane reka dufate na Claude wiriwe uri hehe Claude ikibazo cyawe Claude uranyumva waruhamagaye ku ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude ndibaza ko dushobora kumubuze kuri telefoni ariko Queen Man iriho yibazaga imbogamizi ushobora kuba uhura nazo hanyuma anibaza uko abantu bakwakira iyo muhuye n'abantu ukababwira ko uri wa munyarwandakazi utwara usiganwa muri rari abantu babyakira gute
abantu babyakira abenshi babyakira neza bakanagutera niba navuga ngo kuhaje bakakubwira bakikomereza aho ariko birumvikana ko ntababura bagucamo intege akakubwira ati biriya bintu wagiyemo bizakwica ari amamodoka azagukubita hasi ntibabura abakucinege ngo ubihagarike ariko mu by'ukuri abenshi nabashyigikira
Kubijyanye n'imbogamizi bigeze kuvuga ku buryo ariko uyu arifuza kusobanura neza mu buryo bw'imbitse imbogamizi uhura nazo
imbogamizi nge navuga nkanje ku giti cyanjye gitangira nuko uyu ugitangira ubufite ibintu byinshi ukiri kwiga rero uragonga imodoka byoroshye ufite mbega niba nabyita utaragira ubunararibonye uburyo uba wica ibintu byinshi ubugonga ugikata nabi uba utaramenya n'imbogamizi zijyanye na experience nkeya ubwo urumva rero bita byongera bikagaruka ku buryo kuko niba ugiye gukora imyitozo ukagaruka wavunye amortisseur ebyiri ukagaruka wamenye boite niko bita bigusabira ubushobozi burushijeho kandi nk'umuntu ugitangira kugira ngo ubone uburyo buhagije n'uko ubanza kwerekana koko ko ufite ubushobozi bwo gukora neza ibyo ugomba gukora mu by'ukuri imbogamizi zijyanye n'ubumenyi n'uburyo nk'uko nabivuze
hanyuma wagarutse kuri icyo kintu kijyanye n'abantu baguca intege abantu bakubwira ngo uzapfa izo modoka zizaguhirika ntabwo wigeze ugitangira hanyuma iyo urimo gutwara byo ntabwo uba ufite
ubwoba buriya ubwoba ni ikimenyetso cy'ukuriho cyuko kiri umuntu muzima rero ntago bubura ariko ahanini iyo ugiye kubikina nuko byo ubwabyo biba bitaguteye ubwoba ariko ntibibura hari nk'igihe witoza ukagonga nk'igiti ukabona kibaguyeho ntubura kugira impungenge kiranyita kise n'imodoka cyangwa se mukanyerera mukarenga umuhanda ntibibura kugira kugutera ubwoba ariko si urugendo rwose iyo utangiye niyo uri mu modoka urasira buba nk'iyo ugize nka accident cyangwa ari nk'ikintu utabonye kikabitambika ariko nabyo ni it's part of the game nabyo biba birimo mu mukino
hanyuma reka nkubaze rero tuvuge gutegura umukino runaka bavuze ibibazo bijyanye n'amamodoka n'ibiki imodoka nyayo umuntu akeneye imodoka wakumva ko ari imodoka yujuje ibyangombwa byose byo gusiganwa akaba ari imodoka wavuga ko uyifite ushobora gutsinda amarushanwa atandukanye kuko kenshi bavuze ko byose ni imodoka hanyuma hakabaho n'ubuhanga n'ubw'umushoferi uburyo yitwara imodoka ibikwiriye ni imodoka cyangwa se imodoka iba yujuje ibyangombwa byose ni imodoka nyabaki
murakoze sinzi ko navuga ngo imodoka ibikwiriye kuko nk'uko umuntu ajya kugura umwe akagura Toyota undi akagura Yundayi undi akagura iyindi y'ubundi bwoko niko no mu marushanwa y'imodoka bimeze rero biterwa hari amamodoka menshi atandukanye ya afite ubushobozi bugiye butandukana ariko uko ugenda wongera urwego rwawe nk'umukinnyi niko ugenda uzamura urwego rw'imodoka yego rero amamodoka hari n'agikorwa ubu ngubu akiri mu ruganda asohoka umunsi ku wundi ariko ari mu ngeri zitandukanye nk'uko imodoka zisanzwe nyine ushobora kugura Karina undi akagura Benzi undi akagura Zewiki undi akagura Range Rover nabyo no mu mukino nabyo niko bimeze
kuri wowe imodoka uvuga ngo iyi ni imodoka ndamutse nyifite n'irushanwa rya Afurika naritsinda ni nk'iyi
bo urumva ntabwo nahita mvuga nti iyi ngiyi nyifite n'irushanwa naritsinda kuko nk'uko nabibabwiye nibwo ngitangira ntibyaba ari n'imodoka gusa byansaba no kureba iz'aba mbere bari gukinisha muri icyo gihe nanjye nkongera uburyo bwanjye rero ntabwo nahita mvuga ni ubu bwoko bw'imodoka ni iyi modoka ariko uko igihe kizagenda kiza niko bizagenda byisobanura
hanyuma mu bakinnyi barari hari nk'umukinnyi ukura igihe watangiraga gutwara ayo magare utwara moto wafataga nk'icyitegererezo uvuga ko ari we ushobora kuba warabaye intandaro yo gukunda uwo mukino
njyewe nigira ku bandi hafi kuko abari kure ni beza tubasubireba tukabikunda ariko ntago mba nzi neza niba ibyo banyuramo nanjye ari byo nyuramo niyo mpamvu rero ndebera ku bakinnyi bandi hafi abo ba Yoto Fabrice ba Christian Kanangire ba Jean Carlo Davis ba Gakwaya Claude abo bose ni abantu ndeberaho umunsi ku wundi kuko bantanze mu irushanwa kandi ni abanyarwanda bandi hafi ku buryo imbogamizi mpura nazo n'ubutaka bwacu n'u Rwanda uko ruteye mba nzi neza ko ndi kurebera ku muntu wa nyawe kandi turi muri situation zimeze kimwe rero abo ndeberaho n'abahasi n'abo dukinana
uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere ni nako yaba imikino itandukanye igenda ihinduka kera nk'abakopilote na n'ubu niko bikimeze aho ngaho mu Rwanda ubona akazi kaba ari ukumenya imihanda ibintu nk'ibyo ariko muri iki gihe dusigaye tubona amamodoka akorwa arimo za GPS ku buryo nibaza ko kenshi hari igihe kizagira abo bakopilote batagikenewe kubera ikoranabuhanga riri mu modoka urebye uko umuvuduko w'ikoranabuhanga n'umukino warari muri rusange urabihuza ute?
Yewe ibyo ngibyo nabangiye kwantisipa kureba ahazaza uko hazamera ariko reka tubitegama uko bizagenda ubwo natwe tuzajyana nabyo.
Queen Mukanya, turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko sinagisoza ntanavuze ko ejo bundi mu muhango wo kwita izina abana b'ingagi wabereye ku Kinigi ku nshuro ya 19 wari umwe mu bantu batoranijwe kugira ngo nawe ube mu baha abo bana b'ingagi izina. Mbere na mbere wabyakiriye ute? N'umuhango wari urimo ibihangange bitandukanye biturutse hirya no hino ku isi, kuba wari muri abo bantu bivuze iki kuri wowe?
Sinzi iri jambo niba ribaho mu Kinyarwanda, wenda nuko ntari kuryibuka neza. Ni honor, ni privilege kuba barantoranyije mu bantu bita izina. Ni ibintu byanejeje cyane. By'umwihariko nkongera kugaruka ku kintu cyo gushyigikira cy'igihugu cyacu, cyo gushyigikira umwana w'umukobwa n'iterambere iryo ari ryo ryose yageraho. Njye nabibonye nk'ikimenyetso cy'igihugu kitwereka ati mukomeze mukore, mukomeze mutere imbere, mukomeze mujye muri domaine zose zitandukanye. Kuri njye umuryango wanjye n'ikipe yose yarari dukinana ni ibintu byatunejeje cyane. Mukobwa wanjye rero w'ingagi yitwa Impundu. Yitwa Impundu. Izo mpundu rero zihore ababyeyi b'u Rwanda bavuze impundu, ibyiza bizakomeze bize ku Rwanda, kuri Afurika muri rusange.
Uvuze ko ari ikimenyetso cyo gushyigikira umwana w'umukobwa, nk'ubutumwa waha abana b'abakobwa bakiri bato babona ibyo umaze kugeraho, wesheje imihigo, wabaye umunyarwandakazi wa mbere ukinnye muri uyu mukino wa rari, ni ikintu kidasanzwe kuba nabo bakobwa bifuza kuba bakora cyangwa se bajinga ikirenge mu cyawe. Ubutumwa ubafite ni butumwa ki?
Murakoze. Si ikirenge mu cyanjye gusa mu gutwara amamodoka, kuko buri muntu wese afite impano zitandukanye. Inama najya nanjye nyigira nuku byaza impano yawe umusaruro kandi tukigirira icyizere. Nge kera iwacu mu cyahafi nitwara igare rimwe na rimwe, ukanari ibyanyu ryapfuye wenda ukarikodesha ukarya umunyenga. Ntabwo nasitekereza umunsi umwe nshobora kuzakina rari. Ariko uko igihe cyagenda agakiza, wigirira icyizere, urushaho gushakisha no kureba impano yawe, niko nagiye funguka negera imbere mva kuri kopilote mba filote. Inama najya rero ni ukufungura amaso tugashaka impano zacu tukabikorera, kuko nta kintu na kimwe umuntu ahabwa ku isahani ngo bamutamike. Ibintu byose birahananirwa. Rero ni uku icya mbere ni ukumenya impano yawe, kuko hari igihe ukora cyane ariko uri gukora ibintu udakunze se cyangwa bitari ibyawe, nabwo ntibikunde. Wamara kumenya impano yawe ugakora cyane.
Urakoze.
Kuko abantu benshi bafite impano ariko wenda ntibakora nk'uko ukora. Ikindi ni ukwigirira icyizere nk'uko nabivuze, ukanagerageza ukagerageza ukareba ese ndabishoboye ese ntibumwongere tuvuga ngo never fail to try. So ugerageze urebe, iyo bishoboka niyo bidashoboka ubyihorere nta kibazo. Ikindi ni ugushyira Imana imbere, niyo mubyeyi wa twese.
Queen Karimpinya, umunyarwandakazi wa mbere mu mateka ukina rari cyangwa se umukino wo gusiganwa ku imodoka, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire unaganirize abakunzi bacu hirya no hino ku isi. Wakoze cyane.
Murakoze cyane.
Urakoze. Nawe nshimire abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha, niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya 7 i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbashimiyeho mbifuriza kandi mbasezeraho mbifuriza amahoro n'amahirwe.